Exclusive from ZamiaMusicHits.com.
It's a sad
I'm in love with
all my life, nigga, baza no naps. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find a plugin monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Timafakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni same same na watu. Nibantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada same same. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Chilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.
Sepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No job ubanzanga bainza mafodia. Very shocked that's why inipe mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwa lifio kuba musiciani. Na yo ya niko songo bachalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa chunta njika lafio one pose. Limbi ku success tu alio chafuzi. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pa mulilo ifo tusende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now.
Bali mane sana pange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing a sikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake moka puma. Masnika na macheni monga dismo. E-life even when you have what you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika malume. Kaya,
ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Naya chilungu patumba. Kaya, mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza.